wali teweetaaga kuti wofe mbofune kitiibwa Yesu kuba okuba edda nedda nga ggwe woli omwana w'omunene ennya ye ndi ndiye kitaawe w'omuyambi wange ensi n'ebigirimu byammwe byonna wali teweetaaga kuttibwa naye ate wattibwa okwo kwe kwagala okutasingwa okwagala okwalema abalala emiggo gyali gyanga omusalaba omuzito effumu n'okujogebwa Yesu wanjagala bw'otyo
ndikuwaaki Yesu wange ndikuwaaki eyamponya nze ndikijjawa ndikuwaaki eyansonyisa omusango gw'okufa gwe wamponya nze ndikuwaaki Yesu wange
weeleka byonna
ndikuwaaki eyamponya nze ndikuwaaki eyansonyisa
nga wanjagala twali bw'otyo ng'endiko okusalibwa awatalina kuyomba abaakujooga be bamufaate be wajja okununula
bumbeera nze mbirekawo ndi mwana wa munene noonya ki bumbeera nze nkiyiwawo ndi mwana wa mukulu noonya ki sulo mutango kwangula ikuwachi Yesu wange
yegwe yamponya
ikuwachi yamponya nze
omusajja yamponya
ikuwachi yansonyisa omusango gw'okufa gwe wamponya nze
nze bannange ndi mulamu
ikuwachi Yesu wange
kuba omusajja yamponya ikuwachi
yamponya nze
kakano nze ndi mulamu ikuwachi
yansonyisa
Zendi mulangira
ibuache Yesu wange
Zendi mulangira
ibuache yamponya
Zendi mulangira
ibuache yansonyisa